it, sure be love it. This is when I will boy classic. With my beautiful girl, Lizzy. Get you back to your loveness. Love it so wonderful. You're my sunshine, you're my light. You're my everything. Do you love me, babe?
Yes, I do.
Sara foi na nunu wa benzi. Ila inunu ipenzi. Atange ni honga benzi. Bado naitaji mapenzi. Ananipenda na mpenda tunajijua. Niwambie tu. Ugali kurumagi amboga chuku chuku fiesta watu.
Matatizo yapo kwenye dunia wangu. Kichu na vumilia Ata vikombe vina gongane sembu sisi. My love
Kuna muna la uzani kufanyia nini. Wangu my love. Niache alama ya upendo. Oh baby.
Moyo mezimika mabaya ya kisoni. Masikio ni meziba sisiki.
Ya papa ya ya ya. Mawakala tuwa peli putisi ya tuwa chani. Masikio tumeziba tusiki
hey. Hey, yeah. Penzi so musiba wala mazishi baby nishere.
Unibusu mashavuni nishike kiunoni tushereke.
Mapenzi ya wawili ya kizidi moja ni chawa.
Penzi lizidi shamili mpaka waseme nimekupa dawa.
Limwata limeninasa.
Baba umenikamata.
Kwako sina ujanja. Kupeo yangu na mie. Kuna muda na waza ni kufanyie nini. Wangu malove. Niache alama ya upendo.
Tumeziba tusiki.